se tu ati eh makara wanasema tuko reckless jiunganya image za vi excess pitia jeri okota ma ordinary pale umo okota wa cardinale Oktombido ukifika namba nane Iyo era karido dini usiku wa manane
Vum vum na pull up kwenye matatu Zoom zoom pale mbele okota wale watatu Kuna mtu ananukisha kiatu oya Pale nyuma tupendane oya create room room Niko umo umo ina mazazi mazina jina Paradiso ndo mawina emba sava na enda dina Manyanga manyanga nganya ni manyanga Kaa huna fair buda kanyaga kanyaga
Niki waju ya matatu miyo feel vibes true Riding to the city, me and you Baby, me and you Niki waju Ya matatu me you feel vibes true Riding to the city, me and you Baby, me and you
Utapanda KBA ama KBC Saki konda route ya OTC Tonde homo pande KDD Ukalie KICC Ukikunyo KCC Niko skodi mami hapa najilea Nikulipie mahari ya mafea Nikupatie maua au mimea Weni mirako na mini pasadea
Tulipandi yanga Kencom Gariza kwena majengo Tulikuanga malevels Tukitoka dunda mimi na warembo Before tufike hao Konda alidai Veni mbao mbao Nililipa thao Nani kasa hao Tupenting alikuwa menishika kakarao Niki waju